Oh na 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 na. Respect, respect. The vocalist you know. Ah, wait.
Zwap.com.
The vocalist.
Raindrops music.
Hichalo wali wanya. Silini body wali vika. Daddy, no kupenta wali penta. Mila yumfano kwisa na mabili bili. Daddy, nalenda pona mudala wapalia. Na walufumo umbi wapalia. Abana babo nyuyo na ulia. Na support ita wale tana kalia. Baro no fie, baro no fie. Ehe vengante mwa if you never fie. Bamona mofye chikwango muline. Wamani using alesa wani somone. Chava mone kela kumona kamone. Gatwa kumana vena kukwa feninsone. When you say that you love me boy, ni wana uni fooling. Ukaleta yo mafulawa yako. Ni wana ni masetting. When you ask me would you marry me, ni wana simu kandiza. Daddy, take my break. Bring it back to life, if you go. Take my breath. Bring it back to life, if you go. Take my breath. Bring it back to life, if you go. From my love, you can die, say. But that thing and that came, say. Neja hila neka ine nilipe. Kulibe bobuta na bonse viliche. Na inda pona vambili. Benzo inch ten trojis kuma family. Benzo nipunzi saveve ni vambili. Benzo ona nivutiga ni wa family, yeah. Sininga pende. Bena inda pona veve ni vambili, yeah. Viva ndana veve. Bena tenga pokuwa muna ni vambili, yeah. Achikondi na leima na boine ine ine. When you say that you love me, boy, ni wana uni fooling. Ukaleta yo mafulawa yako. Ni wana ni masetting. When you ask me would you marry me, ni wana simu kandiza. Daddy, take my breath. Bengi batula if you go. Take my breath. Bengi batula if you go. Take my breath. Bring it back to life, if you go. Nalema, nalema na avu nalema. Vinifuna, nindala mazosungila wana. Nalema, nalema na avu nalema. Vinifuna, nindala mazosungila wana.
Mazosungila chape wana.
Nalema, nalema na avu nalema.
Chikondi nalema na avu.
Vinifuna, nindala mazosungila wana.
Mazosungila chape wana.
Nalema, nalema na avu nalema.
Nalema na avu.
Vinifuna, nindala mazosungila wana.
Mazosungila chape wana. Oh, oh, oh.
Yo, big way.
Zwap.com.
Conscious Richie, killing the beat, bruh.